si n'aka Chukwu na mụ. Amamihe m nwere ledali ọ si n'aka Chukwu na. Akara aka njire bịa n'ụwa o si n'aka Chukwu na mụ. Ngọzi niile gọzi mụ ọ si n'aka Chukwu na. Ihe ọma niile nwerele
ọ si n'aka Chukwu na.
Amamihe m nwere ledali ewo
ọ si n'aka Chukwu na.
Akara aka njire bịa n'ụwa
o si n'aka Chukwu na.
Ngọzi niile gọzi mụ
ọ si n'aka Chukwu na.
Ọ dị onye nja maghị atụ Jehova Shama, naanị gị bụ eze. Ọ dị onye dị ka gị, nobody be like you. Bịa lelee ihe ọma Chukwu mere m. Bịa lelee ihe ọma Chukwu mere m. Chukwu mere m, ihe ọma Chukwu mere m. Ọnụ m apụghị ịkọcha ya, ihe ọma niile nwere le
o si n'aka Chukwu na.
Amamihe nwere le dadị
o si n'aka Chukwu na.
Akara aka njiwe bịa n'ụwa
o si n'aka Chukwu na.
Ngọzi niile gọzi m dadị e
o si n'aka Chukwu na.
Amamihe nwere le
o si n'aka Chukwu na.
Akara aka njiwe bịa n'ụwa
o si n'aka Chukwu na.
Ngọzi niile gọzi m dadị e
o si n'aka Chukwu na.
Ezigbo ụmụ ị nyere m, the God of Israel, na you be Alpha, na you be Omega. I salute your holy name. All you giving to me that year, they are all for your glory, they are all for your honor. I reference your holy name, all the mention of your name. Every knee must bow and every tongue must confess that Jesus is the Lord. Ihe ọma niile nwere le
o si n'aka Chukwu na.
Amamihe nwere le dadị
o si n'aka Chukwu na.
Akara aka njiwe bịa n'ụwa
o si n'aka Chukwu na.
Ngọzi niile gọzi m dadị
o si n'aka Chukwu na.
Amamihe nwere le dadị
o si n'aka Chukwu na.
Akara aka njiwe bịa n'ụwa
o si n'aka Chukwu na.
Ngọzi niile gọzi m
o si n'aka Chukwu na.